kabila imwe nava nandi va kabila imwe eti tukwanisho kwikala kweka valukwa vangi va kabila imwe vyonse vyangi vi kabila imwe eti tukwanisho kwikala kweka mutima wandi ukabila imwe nava nandi va kabila imwe eti tukwanisho kwikala kweka valukwa vangi va kabila imwe vyonse vyangi vi kabila imwe eti tukwanisho kwikala kweka limo limo daluba kutaluka kuchinsu chenu limo limo tafulungana tokulava peshi nalienu tata limo limo naluba tokutaluka kuchinsu chenu limo limo tafulungana tokulava peshi nalienu tata ama shiwi enu ya lango selesha inshita shonse na iwukisha tata ama shiwi enu ya lanjimia inshita shonse.